Es Katz en cuño que vos aspires a ser su vida más grande. Eso es.
Luego en agua. uyahlonishwa wena ugini ndiwe ukuzowazi umbhede ngesigeqa sakho leso sicolayo
kunjini andivumeleni ingane yelapha esitulo ndivumeleni ngoba yikho into ezosulele ngayo ngale ntombazana amkenzeni wena uyayithenga nto ezifikile into ozoyikhipha ngemali yakho.
Khona phela ukuthi ushaye phansi kwashumi angisabelungu bathi the blood is thicker than water kondwa uze cishe ngakhohlwa esikoleni waphuma uyothenga amashwamshwama awuphindanga wabuyela ingakho ugcwele iy'ngundane all over your body. Ungamangali khaya ngenzi ngamlingangithi mina ngizabe inkosi emasikandi ibhova kade yathi umuntu ekhathele kuyo kuleni ende yakitsha uzwe nje umfo wamaqola isibhense bonini ngulukude engene yagulukudela zathi intombe ngihamba nayo umahawukela umkhulu wami-ke loyo umahawukela uzongithini wena usenze ama-interview phansi kwey'hlahla uphophozela eyakudlalwa la kunjalo kunjalo yona phela ngikusabi ngingalwa nayo ngozela ngikhoshe uteteme ngoba veli lokho kwaziyo ngithi ngiyokubamba mfanami lasodiwela khona kuyokumila njani lo mhlaba kathixo mncane kabi izinqangathi sikubusabalosi. Ya wena hipopota manja wanjo usikhala ngakuwe ke manje usathaphi isibini sokuposta umama wena kofacebook uyothuza into ephamasini but intonifisa shonaphi bafetha ninjeleni kodwa ngizokulapha yena namhlanje ngokudova mahhala a umdova wasendlunkulu uzosinda yezo oza la namuhla ngifuna ungivume ngisho ngoba phela ugijime wayothiwa zonke iy'ngane zabaculi ufacebook mbala naye umzala lo sowumngane wakho omkhulu namuhla kodwa ngivumeni bafana bami ngenkulu ngikwazi ukuhlanganisa izitha ey'nkulu ikadi nenja kube obhulula abakhulu ngiyofika lapho ngiba wesithathu liyocima ilami ngenzela kulo nyaka bafana bami iyobanjwa ngesithele naye inkosi impela ngingangani wena hipho weyisa kabi inkinga yakho uyakhohlwa zolo lokhu kuqhilisa imbindi kwi-perfective yelawo mantulu nengoma ungasathophile kanje wazi sephela ihipho ayikwazi abizela ucula sawuyibona khona imvuvu icula ye ma uya emcimbini uzibe emfishane ngenkani ufuna abaculi ozoshutha nabo yini labeni bangishafika emculweni bese nithi umculo awusilonipha nungasutha kaba mamba wenu awusomkhulu wena ungumlandeli deshetona nama-hips ayi-invisible akithi umngane wakho yena abakho wahudula phansi shuthi nihlangene ngakho phela ukuguga ngithenga ngisho ngiphelele lapha uyoze uthi ngikuzweni o kodwa bese ngikhothiwe phela wena sikhuphi senkomazi ukuthi nephika uyoze ungifele bese ngisala ngixhaphaza bani kule ndima yonke le ngonyula ukanta ngaze amashiya ngiyikhipha ngilele phakathi ngesisa ecansini lami ngindudula ngenkosi eyibhama ibhazulu enkinobheni ngiphethe ikhetha lami le mlingo ugqoka lilokhu lichofe njalo lithi bashaye kwenzekile sebevumile noyifa ingabayeki esiginqini ngimphethe ngebhova lakwatem umathini isimungu sikazwelonke silokhu siyansini kwibhesikitha nginiphethe ngesaha lensimbi umgeyi umfo kagqumisa awuzwe nje kanti kwikhibhodi kuthe yili ikhetha lami leyimanga ugqoka kanti kunkosikina khona ngimphethe ngenxele iyabanyazisa nangonyawo zawo bafana bami sazobuye kube njalo nangu mina ey'thendeni zenu. Pass up, pass up.